a bad food.
Unruly schizo. Wewe
Boronza. Si wasing tunaongeza mada scene tunachoma kila kitu wadingoi tuna spin sezi resist arome nafanya ni kue ill na mangios ni mabombo wanatutakia do ati flash man thug life fully fully gaza kujipin tumekam tumebeba McCain flash man thug life fully fully gaza kujipin tumekam tumebeba McCain kuzi spin tunachoma kila kitu macho red walisama sita make it joe wamembulu jisaini mekam wana nicheki kwa mbulu wanauliza kwa nirada sajani yo siri wazifi ka iyo ligi na sisi ni mabadman na mini siyamini unajisikia bazenga abu kwanza lala chini yo abu kwanza lala sima yutu na lia lia help I'm ski wasanini wangori lakini watu wa ski I generation imekuwa hard on ski na jiamini ya jumi na juwa mziki passion kwa oma fala wanadhani ini fashion kwa oma hater na masnitch sezi pass ndom first thing nikikam nikuwa shandom bamba sinketu kutane mali area di life ni shot bana yangu Johnny Toja na jina ni Boronza mina madavi tunoma kwa base mindo pedi tunalupu wagunia tuna get so high tunafikia di dunia
ati ride or die itabaki wa medai kwa mahita swenye hawata kitu kishine sisi ni wa deadly wa lie what a like na kama mtu pendi itabaki medu tujina ni unruly na madavi tu deadly na mangios na wakilje mstari zangu deadly ah jo mstari zangu deadly jo mistari zangu did
long rende fully gaza tuna madadi masanse imbogi joni nare ukidai piga kompe ti try kundi dis na kumada jovi deadly ati stingo deadly deadly uki kam na mavedi washa nare vuta tire kam tuzi seti idha amina seti nikiwa kwa mnetu ku area si wazi taka taka ukirizis mbogi chafu mbogi wrong tunasafisha na drip mini steamer bana mina mada vitu big ati up next coming tuko bado tu kwa njia vitu fishy misidai monkey business kani monkey business ndaku chapanisha inzi ati pull up si wazing tunaongeza mada scene tunachoma kila kitu wadingoi tuna spin sezi resist arome nafanya ni kue ill na mangios ni mabombo wanatutakia do ati flash man thug life fully fully gaza kujipin tumekam tumebeba McCain flash man thug life fully fully gaza kujipin tumekam tumebeba McCain